na 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 na. Baby J, Refab Studio. Baisele lo tutesemu, tutule wa mubakulu tunyumiemu. Kuno guno mulama kwa lero kwa ukana kukujiri jendeta ulirunaku. Abantu wanobasi wabakola, naba mubasula kubutache bakola. Tukolera mwenere ngamba kubebye nsi tubikola netubile kateri ya genda na tukolera mwenere. Mwere iwelele ya tuwala. Olaba nagaya yeko mchibu gena kuzino ganyumirwa kulaba mwerere. Mpala nila mwerere. Ndabyo nabya mwerere. Ensi twa jingira mwerere. Tira weguri tujiva mwerere. Mwerere miaka mikulu neku mulembe kwa Kristu yali mulamu. Fena ya tuwe mirimu. Tugende tukolenga buliko funao katwala. Ono mufubuka ya soma na malako tulandule takabaga kena kaliko. Ebye makelele tebiba byanguti ya gasi nevira labyo na yabi itako. Akalimu ya nonya akalimu nekabula era ya mala yabi vako. Ya somera bwerere akola mupaka nga nebye ya soma yabi vako. Abadye bulaya nga tuba ulira okupatikana na galimu geba kola. Bakolera be Kampala mbu babesika na ye abasinga bwe batuka gaba maziga. Kolera mwerere mweze iwerere ya tuwala. Olaba nagaya yeko mchibu gena kuzino ganyumirwa kulaba mwerere. Mwerere mpala nila mwerere. Mwerere ndabyo nabya mwerere. Ensi twa jingira mwerere. Nila mwerere uye tujiva mwerere. Balonde liyasi twagera nnyo batuwe fasi. Tukwago ne bamuyira obululu naye banange. Michael Honey Apollo Production Joshua La nsasira basambo gw'ensimbi bubo tebakolera bwerere. Naye mu mutima tusabukirize munange tukolera bwerere. Enesi mwetutambulira mwetuyitira buli kimu kya muzeyi bwerere. Kwetunulira firimu ezisinga okutunda n'obuyimbo businga okutunda. Amawulire ge basinga okusoma ebifaananyi ebisinga okutunda. Waliwo kino ekyadiza ya luzinda kabagamba kubanyumirwa bwerere. Kolera bwerere muzeyi bwerere yatwala. Olaba nagaya yeko mchibuge na kuzino ganyumirwa kulaba bwerere. Mpala nila bwerere. Ndabyo nabya bwerere. Ensi twa jingira bwerere. Ira weguri tujiva mu bwerere. Chokola bezange zenkola nzirya. Bwerere tozinya kulako. Tubimanyi Gaddafi vya mutukako. Muzeyi bwerere ofunira mulwa. Abasibe mu makomera yabagagabo mu kibuga Kampala. Gavumenti egaba obutimba bw'ensiri ku nnyanja buvuba by'ennyanja. Mukazi wa Jennifer Musisi Betty Nambooze yewabulira wa Amama Mbabazi Tamale Mirungi Kenny Lukyamuzi nayo banange. Gavumenti n'abagivuganya seno terya gikungula. Naye ate tulina okukola ffe n'okuvaawo kubanga kye kyatutonderwa. Kwezijukira Idi Amini dada Obote Kawenkene Dokita Kizza Besigye nawe byamuzeyi kankomewo.